ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digaya in dhaqdhaqaaq la'aanta jireed ay horseedi karto horumar iyo sare horumarinta iyo sare u kaca cudurrada aan la isqaadsiin karin ee daciifka ah iyo malaayiinka dhimashada ah. Lisa Schlein, wariyaha v o e oga soo dirta warbixinada magaalada Geneve ee dalka Switzerland, ayaa soo dirta warbixintan. Waxaase soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
xog laga helay 194 waddan ayaa muujinaysa in dowladuhu aysan samaynin wax ku filan oo ay ku dhiirigelinayaan dadkooda si ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq jireed oo ay ku jirto abuurista fursadaha ah in dadka ay firfircoonaadaan oo ay si xor ah ugu wareegaan goobaha ay joogaan. Tusaale ahaan, ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dalal aad u yar ay dhiirigeliyaan gaadiid kaalin ka geysta firfircoonaanta oo waara. Waxa ay xustay in in ka badan 400% waddamada ay leeyihiin heerar naqshad waddo oo ka dhigaysa socodka iyo baaskiilka mid ammaana. Fiona Ball waa madaxa qaybta dhaqaaqa jireed ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee ka tirsan waaxda horumarinta caafimaadka. Waxa ay sheegtay in dayacani uu keenayo dhibaato dhaqaale, jireed iyo mid maskaxeed oo aad u xun.
Our estimates indicate that $27 billion a year or out to 2030 $300 US billion could be averted if we increase physical activity.
Qiyaasyadeenu waxay muujinayaan in $720 billion sanadkiiba ama ilaa 2030 $300 billion oo kharashe la joojin karo haddii aan kordhino dhaqdhaqaaqa jirka. Waxay ku qiyaastay in 500 million oo kiis oo cusub oo cudurrada aan la isqabadsiin karin ee muhiimka in xaaladooda caafimaada dhimirka lagaga hortegi karo iyadoo la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka.
Warbixintu waxa ay sheegtay in ku dhawaad 500 million oo qof ay ku dhici doonaan cudurrada wadnaha, buurnaanta xaddhaafka ah, macaanka amaba cudurrada kale ee aan la kala qaadi karin marka la gaaro sanadka 2030 dhaqaaq la'aan darteed. Qiyaastii ugu dambeysay ee caalamka ayaa muujinaysa in 1.4 billion oo qof oo qaangaara ay yihiin kuwa aan samayn dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. 2016 ay qiyaastaasi waxay sheegtay in heerka dhaqaaq la'aanta dadka qaangaarka ah ee waddamada dakhligoodu sarreeyo ay laba laabmeen kuwa waddamada dakhligoodu hooseeyo. Warbixintu waxay ogaatay in dumarka inta badan dalalka ay ka firfircoon yihiin ragga, gaar ahaan bariga gobolka Mediterranean-ka iyo Amerika. Yuan Williamson waa sarkaal farsamo oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO qaybteeda jimicsiga. Farqigan ayay ku sababaysay iyadoo aanay jirin fursadaha haweenka ay heli karaan si ay ugu lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa jirka.
Often women are finding it harder to access opportunities, finding it harder to find time to be physically active and to incorporate that within their day.
Inta badan dumarku way ku adag tahay helitaanka fursadaha, iyadoo ay adag tahay inay helaan waqti ay ku sameeyaan xarakaadka xagga jirka ah iyo inay ku daraan taasi qorshahooda maalinlaha ah, iyo sidoo kale caqabadaha dhaqameed oo badan oo ku wajahan dhaqdhaqaaqa jirka. Waxaa jira dhaqamo aan hadda loo arkin inay yihiin kuwa la aqbali karo amaba ku habboon in haweenku ay firfircoonaadaan oo ay sameeyaan xarakaad xagga jirka ah.
Ururka caafimaadka adduunka waxa uu dadka waaweyn kula talinayaa inay sameeyaan ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii dhaqaaq jireed oo dhexdhexaada. Caruurta waxay kula talinaysaa 60 daqiiqo oo dhaqaaq jireed ah maalin kasta. Warka wanaagsan ayaa ah in dadku aanay u baahnayn inay ordaan marathon amaba ay ka qayb qaataan tartanka xagga baaskiilka ee nimanka ee dalka Faransiiska ee loo yaqaano Tour de France si ay u caafimaad qabaan. Saraakiisha WHO ayaa sheegay in dhammaan noocyada kala duwan ee dhaqaaqa jirka sida fuulitaanka jaranjarooyinka, socodka, la cayaarista caruurta iyo samaynta howlaha guriga ay faa'iido u leeyihiin caafimaadka. Waxa muhiimka ah, ayay yiraahdeen, waa in la sameeyo dhaqaaq joogto ah.
Warbixintaasina Caashe Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa. Waxaase soo dirtay wariyaha v o e da Lisa Schlein ee magaalada Geneve.